waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
kala wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa 4 bisha Diseembar, ay tahay 18 sanadka 2024. Halka aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S oo si toosa idinkaga imanaysa stuudioga aanu ku leenahay magaalada Melbourne. Wararka waxa ugu waaweyn, booliska New South Wales ayaa sheegay in meydka lamaane laga helay magaalada Sydney ay yihiin ama ay aaminsan yihiin in la beegsaday, oo dadkii dilayna ay dhici karto inay dalka isaga carareen. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyna waxa uu sheegay inay dhici karto in ciidamo ajnabiyo la keena dalkaasi looga hadlo shirweynaha midowga Yurub ku leeyahay magaalada Brussels. Wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba. haddana waa warkii oo dhammaystiran. Booliska gobolka New South Wales ayaa sheegay in lamaane ay u badan tahay in si beegshasha lagu dilay ka hor inta uusan qofkii dilay dalka ka cararin. Tan ayaa imaanaysa kadib markii meydkii labaad laga helay meel jiqa, iyadoo la raadinayay nin xaaskiisa meydkeeda oo bac ku jira hore loo helay, iyadoo laga helay meel ku dhow meesha meydka ninkeedii hadda laga helay. Meydka Shojun Sali Lee oo 33 jir ahayd ayaa laga helay toddobaad ka hor goobta la yiraahdo Sir Joseph Banks Park oo aan ka fogeyn garoonka diyaaradaha ee magaalada Sydney, iyadoo la baarayo saygeedii oo lala'aa oo la dhihi jiray J. Bo Rex Chen ayaa meydkii labaad hadda la helay. Meydkan ayaan si rasmi ah hadda loo aqoonsan, laakiin booliska ayaa sheegay inay xiriir la sameeyeen qoyska Mr. Chen oo dalka Taiwan ku sugan. Danny Doherty oo ah madaxa cutubka dilalka baara ee booliska New South Wales ayaa sheegay in boolisku aaminsan yahay in lamaanahan ay u badan tahay in si gaara loo beegsaday.
We've got two bodies located in the same area. And we are treating as more than likely.
Waxaan helay, ayuu yiri, laba meyd ayaanu isku meel ama isku goob ka helay, waxaana ula dhaqmaynaa inay u badan tahay dil lagu beegsaday lamaanahan. Sidaan hore u sheegayna, waxaanu aaminsanahay in qof saddexaad uu ku lug leeyahay, taasna hadda waa la xaqiijiyey. Dad ka badan hal qof ayaa beegsaday, Sali iyo Rex, waana la dilay. Meydkoodana waxaa lagu tuuray, ayuu yiri, wadada Foreshore Road ee xaafadda Botany. Baarayaasha ayaa horey telefoonkii Mr. Chen uga helay gobolka Queensland, waxayna isha ku hayeen laba qof oo markii dambe dalka isaga baxay. Saddex diyaaradood oo ciidamada cirka ee dalkan Australia ay leeyihiin oo kuwa xamuulka qaada ayaa Australia ka baxay iyagoo ku sii wajahan dalka Vanuatu, iyagoo wada kooxaha dadka badbaadiya iyo gargaar caafimaad. Halkaas aan ku celiyay waddankaas oo uu ka dhacay markaasii dhulgariir xajmigiisu gaarayo 6.1 ayaa markaasi xaaladii uga sii daray, iyadoo dadaalada halkaasi ay ka socdaan. Kii ugu weynaa oo isagu hore uga dhacay waddanka jasiiradda ayaa ahaa 7.3 magnitude. Ugu yaraan 14 qof ayaa dhintay, halka tiradaasi la filayo inay sii kororto. Ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha dalkan Australia Richard Miles ayaa sheegay inaysan jirin wax warar oo sheegaya in dad Australiana ay markaasi wax ku yeeloobeen dhulgariirkaasi. Waxa uu sheegay in saraakiisha Australia ay sii wadi doonaan xiriir inay la sameeyaan dowladda Vanuatu si ay u ogaadaan in haddii taageero ama gargaar dheeraada loo baahan yahay loo siiyo. Alan Jones oo ahaa nin warbaahinta caanka fadhigiisuna ahaa magaalada Sydney ayaa markii ugu horreysay ka soo muuqday maxkamad ku taala isla magaaladaasi saaka oo 4 ahayd kadib markii ninkan hore loo xiray isagoo lagu soo eedeeyay dacwooyin ah falgaboodyo waqti hore lagu kacay. Ninkan oo 83 jira ayaa saaka maxkamadda ka soo muuqday, waxaana qareemadiisu ay sheegeen in gebi ahaanba uu dafirayo ama uusan qiranayn dembiyada lagu soo eedeeyay ama dacwooyinka loo haysto. dhanka mareykankana nin lagu eedeeyey dilkii madaxii shirkadda caymiska caafimaadka ee United Healthcare ayaa lagu soo oogay dacwad ah dil iyo falal argagixisanimo. Luigi Manioni ayaa horey loogu soo oogay dilka ninkaasi 4 December oo dilkaasi oo lagu dilay Brian Thompson, laakiin hadda waxaa loogu daray fal argagixisanimo dacwooyinkaasi. Ninkan oo 26 jir ayaa 24 saacadood ee soo socda maxkamad la horgeynayaa si loo go'aamiyo in loo gudbiyo New York iyo in kale. Alvin Bragg oo ah dacwadoogaha Manhattan oo ah deegaan ka tirsan magaalada New York ayaa sheegay in dacwadoogayaashu ay ku doodayaan in dilkan uu ahaa mid ula kac ah oo lasoo qorsheeyey looguna talagalay in dadka markaasi lagu handado.
This was a frightening, well-planned, targeted murder.
Tani waxay ahayd, buu yiri, arin argagaxle, si fiicanna loo soo qorsheeyey dil beegsiya oo looga dan lahaa argagixin, istusid iyo weliba handadaad. Dilkani wuxuu ka dhacay qaybta ugu mashquulsan magaaladeenna, taasoo khatar gelisay, buu yiri, ammaanka dadka degan deegaankaas iyo dalxiisayaasha iyo weliba ganacsatada hawl maalmeedkooda caadiga watay, ayuu yiri Alvin Bragg. Dhanka Kanadana, Dominic LaBlanche ayaa loo dhaariyey inuu noqdo wasiirka maaliyadda cusub ee dalkaasi kadib markii Chrystia Freeland ay iska casshay jagadaasi. Is-casilaadaas ayay si lama filaana ugu dhawaaqday Isniintii kadib markii ay ra-iisul wasaare Justin Trudeau ay isku afgaran waayeen canshuuraha Trump uu sheegay inuu ku soo rogayo dalka Kanada badeecadaha ka yimaada. Warqadeeda is-casilaada ayay Miss Freeland ku sheegtay in dalka uu wajahay iyo caqabada waaweyn marka loo eego canshuuraha Trump uu sheegay inuu saari doono badeecadaha Kanada ee Mareykanka la geynayo. Mr. LeBlanc ayaa sheegay in dowladdu ay sii wadayso inay ka shaqeyso sidii loo xoojin lahaa natiijada dhaqaalaha ugu fiican oo markaasi ay ka faa'iidi karaan dhammaan shacabka reer Kanada.
The one thing I think the American administration will respect is a government that's focused.
Hal arrin oo aan aaminsanahay in maamulka Mareykanku ixtiraami doono waa dowlad diiradda saarta waxyaalaha mudnaanta noo wada leh, arrimaha naga dhexeeya sida amniga xadka iyo kobaca dhaqaalaha. Waa arrimahaas kuwa aan jecelahay inaan kala shaqeeyo dhiggayga Mareykanka marka xilka loo dhaariyo, ayuu yiri. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay inay dhici karto in keenida ciidan nabad ilaalina oo la keenay Ukraine lagu soo qaadi doono shirka madaxda midowga Yurub ee ka dhacaya magaalada Brussels ee dalka Belgium. Shirkan looga hadlayo sidii loo taageeri lahaa Ukraine ku dhowaad sanad kadib markii Ruushku ku dhowaad 3 sano kadib aan dhahay markii Ruushku duulaan buuxa ku qaaday Ukraine, waxaana shirka ku kulmi doona madaxda dal ay ka mid yihiin Jarmalka, Faransiiska, Poland iyo xubnaha ka tirsan xulafada NATO. Waxaa suurtagalnimada arintan markii ugu horreysay soo qaaday madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron bishii Febraayo, laakiin madaxda Yurub iskuma ay raacin arintaasi. Hogaamiyaha Ukraine ayaa si rasmi ah ula soo qaaday fikraddan ah in ciidan ajnabiya la keenay Ukraine. Wuxuu la soo qaaday markaasi aan dhahay iyo weliba ku biirida NATO wuxuu la soo qaaday siyaasiyiin Jarmala 9 November. Mar la weydiiyey in arintan looga hadli doono Brussels, Mr. Zelensky ayaa sheegay in qof kasta xaq u leeyahay inuu soo qaado ama ka hadlo arrin kasta.
There could be questions not only about the foreign contingent but also questions that Ukraine will raise.
Su'aalahaas waa la isku soo qaadi karaa, ayuu yiri, mana aha oo keliya su'aalo ku saabsan ciidamo ajnabi oo la keenay Ukraine, laakiin sidoo kale waxaa su'aalahaas ka mid ah oo Ukraine ay soo qaadi doonto waxaana ka mid ah awood inaannu u helno gantaalaha ridada dheer in maalgelin lagu sameeyo samaynta hubka Ukraine si loo xoojiyo ciidankeena, ayuu yiri Mr. Zelensky. Isla wararkaasi ayaanu ku jirnaa, Ukraine ayaa qiratay ama sheegatay mas-uuliyadda dilka sarkaalka sare oo Ruushka oo markaasi qaabilsanaa arrimaha xoogaga difaaca nukliyeerka ee dalka Ruushka. Maamulayaasha Ruushka ayaa sheegay in bom dibadda laga hagayay oo lagu qariyay mooto yar oo nooca elektroniga ama elektrikada ku shaqeeya lagu dilay Lieutenant General Igor Kirillov iyo kaaliye markaasi la shaqeynayay iyagoo ku sugnaa dibadda sar dheer oo markaasi ay ka deganaayeen magaalada Moscow. Sartan ninkaasi lagu dilayaa dhowr kilomitir uun waxay koonfur bari ka jirtay ayaa la yiri Kremlinka dalkaasi laga xukumo. Ila wareedyo Ukraine ka soo baxay ayaa warbaahinta AFP iyo Reuters waxa ay u sheegeen in weerarka ay fuliyeen ciidanka sirdoonka ee SBU la yiraahdo ee dalka Ukraine ay leeyihiin. Wasaaradda caafimaadka dalka Democratic Republic of Congo ayaa xaqiijisay in cudur ama xanuun horey aan loo aqoon oo waddankaasi gobolka Kawango la yiraahdo Bariyahan ka dilaacay oo uu hadda ahaa ama la ogaaday inuu yahay nooc aad u daran oo malaria ama cudurada kaneecadu ay keento. Maamulayaasha deegaankaasi ayaa sheegay in cudurkaasi uu dilay 143 qof uuna ku dilay gobolka Bansi la yiraahdo bishii November. Wasiirka caafimaadka gobolkaasi Abolina Yumba ayaa sheegay in daawooyinka malaariyada oo ay bixisay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO hadda loo qaybinayo isbitaalada waaweyn iyo xarumaha caafimaadka ee gobolkaasi. Saadaasha hawada Brito oo markaasi Khamiisa magaalada Melbourne waa cadceed 28, Sydney waa qayb ahaan daruur 24, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 63 senti oo dollarka Ameerikanka ah. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.